African princess Nandi Osi Amboka Taboro King Lufango Paparapa
Ali dance.
Enjoy.
Na sweetie koko Penzi kidani nitunzie Na kesha popo Kulinda vidanga visibie
Anita Chamara
Nadeka mwali Nideke zemie Naliwa halali Mamie Mwani changanya, changanya, changanya Waniko sharo Changanya Waniko sharo Wani changanya, changanya, changanya Waniko sharo Changanya
Usidi moto kose mama zaka nishasha
Yotiki moto wazali kopela mbele
Changanya, she get crazy. Did you still hey. Like?
Changanya, changanya, nasuikomai.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Abena show.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Kama mvua ma.
Sheria bomaka koleka terroriste. Sheria ke wapi? Nana zalea we. Sheria ke wapi? Nana zalea we.
Yeah.